Yeah, straight from the hood. It's Keiko. Rock Giants. It's good stuff. And good to go. Yeah.
Everything you say, everything you do goes round and round and comes back into play. Yeah, I'm a storyteller, so I got me a pen and paper. So Lord Savior, the story goes, there was a girl I knew from back in the day. You know the chips, chicken types from back in the day. Yeah, all night long in the club, she stayed dressed to impress, shaking ass for small chips in exchange for wild sex. Made 18 and sex was no evil. Matter of fact, to her, it was more than legal. But so lit though, only 21, her legacy's in a limbo. Got played though, but if you had seen her eyes, the pain you'd see visibly. A painful death I recall so vividly. Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
I want you to feel me when I say my song.
Okuvandala kuhudu, ori nakolanga mudu. Kati nkuva na yutani, jenda gabi gani. Kukutambila kulamba, kweko mawolo nenyumya. Bila mboga kugana, kwete dagobo gayala. Embera ya bulijo, ya kutambuza kongojo. Ono yali friendi, weipaka kusuporu. Eli mana wa mugaga kushule ngari bigi. Naimu ya buko, muya yenga sibi alipo. Na yenga womanita, yemwe ya kasemba yo. Luna kuru atuka, bazate nevateka yo. Wato nafuna nerine, ye itazi kusoka. Katafu wakuba, wete embera ya bulijo. Kachafuga na wanuwe okuda kwa huia. Wafunye chemisa na echekula kuwa ndoho. Echiti wacha katonda kilizori wangula. Nechiri sitana dechiri ntembera ya vuyomu.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
I want you to feel me when I say my song.
Hard to believe what a friend say. It's a relief, is what they all say. 18, knowing nothing about a foreplay. Maybe it was the pain of being lonely. Gladly, sadly, it was more clear that being naive was better than knowing holy. Yeah, life is what you make of it. Euphoria and sadness are all a part of it. But right now, I'm in a session with Lana Beats and me. Progressing in every rhyme I pen down is God-given. Lyrical skills supreme, all evident.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu, maisha ni kazi.
Maisha ni ngumu kama maisha ni kazi.
I want you to feel me when I say my song.
Well, if you did not know, now you know. K. Cole, Rock, and yo Sam, we good with this one. Yup, yup.